ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngwamukele futhi engosini ye-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ngakho ngakube ingakanani impilo yakho thi mawuyibuka ubone ukuthi unjengesihambi esihamba sicinga okuthile? Impendulo kwiningi lethu hayi kangako, ngoba phela ekugcineni kwakho konke simatasa izinto esidinga ukuzenza, indawo esidinga ukuya kuzo, abantu esidinga ukubabona. Okungebe ubutasa kungaba ngumzwangedwa. Abaningi kakhulukazi abadala abanakho okuningi abadinga bakwenze, nalabo abaxekile kakhulu kweyimali abanakho okuningi ukwenza. Indawo abadinga ukuya kuzo nabantu abadinga ukubabona, lokho kuncane kubona. Ngakho leyo kuba isihambi uhamba ucinga, hayi angicabangi kanjalo. Kodwa khona kunjalo, usuke ukulangazele kanjani ukubona into elandelayo uma usukwenzile okwenzayo? Le nto eyodwa ezokulethela ukuthula, intokozo, ukuneliseka, le ebukeka ilokhu ingezi, ingaqhamuki. Yebo, abaningi njengeyihamba ohambeni bahubha izinto eziningi ukuze bathole kodwa okuthize nje emva kokunye. Ngakube bese kuyisikhathi sokuma uthole ukuthi yini ihlehlehle oyicingayo? Ihubo 86 verse 8 kuya ku 10. Phakathi kwawe uNkulunkulu akakho njengawe Nkosi, akukho njengemsebenzi yakho. Izizo zenzileyo ziyakufika zonke zikhuleke phambi kwakho Nkosi, zidumise igama lakho ngokuba umkhulu wena, uyenza imangaliso uNkulunkulu wena wedwa. Umfundisi nosotheology uArthur Pink ukubeka kanje lokhu: ubusisiwe lo mphefumulo othathwe wamangazwa ngokubuka ubukhulu bobukhosi bukaNkulunkulu. Hlobo sam, asizi kukuthola lokhu esikufuna kulo mhlaba, ngoba noma ngabe bengayini eligugu eyisithixo emaphambi kwakho, kodwa kusalayo utalaga uqobo lwalo lolo, into ongeke uyibambe. NguNkulunkulu uqobo lwakhe kuphela onganelisa ukulangazelela okujulile komphefumulo wakho, ngokuba yena yedwa uNkulunkulu.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.